Tom Record.
Chill na madembana Wakatokea washikaji wawili wanagombana Basi sichape sisi raha tupate Tuna benge tutika mida tonikate Kwenye kona tumechill na madembana Wakatokea washikaji wawili wanagombana Basi sichape sisi raha tupate Tuna benge tutika mida tonikate
Apa bongo kama ulaya Na chizi wako mando jodomo kaya Kaya Na tuna zungusha zungusha Apa bongo kama ulaya Na chizi wako mando jodomo kaya Kaya
ah. We some fire And a club na madem on fire Mambo yote yako bomba mbaya Bomba mbaya Bomba mbaya We on fire Dana club na madem on fire Mambo yote yako bomba mbaya Bomba mbaya Bomba mbaya We on fire Dana club na madem on fire Mambo yote yako bomba mbaya